daddy said they cool me by the key won't go same. When you speak on them ski, I must have mother e game. Took a BC game, back a AC game. When I did it with Saku girls, I wanna aid you team. When I was scream, I'm back again. Chill out, panic, when you wavy beam. Bill I'm so to my shot, I am jumbo wazy game. Can you get moto at your toto, then love maintain. But the more you never skick, I talk a joke, back a legos. But on a kuna virtual level is chop me coast. Me talk a body like him, but who they die? The man that miss the bimbe kitchen, no fame till I die. See what bingo waku onga na homo na lala njanyo. Vani mecha mboga moja kakombo na lala bao. Janja kweke shima nyumbari na siku weka bao. Na shanga, stuka uso muda kuzuba.
Chipe shao, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. Kweni hustler, una support ya kufamilia na uko real. Chipe shao, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chess. Kweni hustler, una support ya kufamilia na uko real.
Chipe shao, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. Money when he hustler flani nikuje na dash kazi chess kama dami. Jipe shafu kiwa na ubavu wa billionaire. Haters wata show love kwa high five everywhere. Yeah, loanza kwa flip cam. Kine kuta club chapagawa njeo sip sam. Flow his thumb, zinaleta snows than na da slam. Na mean the boss bado jan fam. Trouble sam na izi lyrics so bubble gum. Matsila bika chain ubishi so damn run.
Jipe shafu, kabo ya jipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. When he hustler, una support ya kufamilia na uko real. Jipe shafu, kabo ya jipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chess. When he hustler, una support ya kufamilia na uko real.
Beware, suni fuate shika nuku. Fanya mbwembo uko liko ilo siji njaku. Dundo mzito wa Q, michana level ya juu. Kazi naisha kabla kwanza mbele mean fit you. Ukitaka kunijua jandaye kujira Bora wailishe zoezi baki tuku nifaam. Jipe shabu ulikuja vini mnyonge mzee. Sasa na mababu na survive nangini unawapata. Kina lambuma freak nzima naziri tukujituma. Nyuma na support ya bongo nzima mtuara tumusoma. Da tukigoma eta moro turuguma. Tanzania nzima so unatamana takugoma. Meni soma chaka wa soko kamtithi chonga. Chini kwa chini ka injubini unuki mina songa. Kononi Michael Kors na 3 smartphones. Bodana city cross unambi webito. Nyingi zinazotoka na kuingeni za biashara. Bobo waje scratch your balls mzembe zidi rara. Janja kupeleka faida benke ile uli invest. Bora wailishe kabo jani fest.
Chipe shao, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. Kweni hustler, una support ya kufamilia na uko real.
Chipe shao, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chess. Kweni asala, una support ya kwa familia na uko real. Sera kome show, alongside Zella Adko. Najua nazo feel his flow. Mpo African studio. Enjoy worldwide.
Kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una cash. Kweni hustler, una support ya kufamilia na uko real.
Chipe shao, kabo ya chipo na hizi sifa. Na kabo na hizi sifa, kikisha watu wali kupa una chess. Kweni hustler, una support ya kufamilia na uko real.